Starships.
Love your hustle, the factory.
Oh la 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 la.
Playback.
Starbucks.
Yeah.
Wanda. Majimbele machangu elefati. Pakwenda piku piku mpela elefati. Namboye, baba venu wani, umangu enu kwa. Mama venu wani, umangu enu kwa.
Ola kukawa kupano mbe.
Pakwenda pela kwina katigongo. You make me to say oh no. Antamo samanga nya gamba kuona mwe mpaka waleche mama sikono. Gamba kupita mwani wasedu. Kulola geno mapuruputu. Iga kuti matukutuku. Acha kongo yongo wali Messi. Mwaja jesene Messi. Nimbo, nimbo. The way you squeezy my baby. Nimbo, mpela nimbo.
Kwende.
Nimbo, nimbo. Pela mpela mpela. Nimbo, nimbo.
Kwende.
Nimbo, nimbo. The way you shaking my baby. Nimbo, pela nimbo.
Nambo jangali chasunto wangu usiungulile mpela gamwele kachaso. Nika jende kenu chembi na chochele piku piku. Mweja ngawa ukala nambo mweja uchipiku. Wapangisa bad mwana kakuona kaisadu. Chimbile chenu nipetwele namba wani njovu njo. Kushipatala kapena mwine wantotile Jackson. Kwele ulema la kapena mele mwapileta Jackson. Mapulu potogenu pankwende mpela maiga. Andililisa mchizungu ine oh maiga. Pangaliwani pangaliwani nambo mwejojika. Kula chimbina chita kuposa kaza kwa jojika. Ndimbo, mpela ndimbo. Pangaza iwe ndiza sandusa ndimbo. Ndimbo, ande mdine fano limba tima heavy ngati Johnny Timbo. Ndimbo, ndimbo. The way you squeezy my baby. Ndimbo, mpela ndimbo.
Kwende.
Ndimbo, ndimbo. Pela mpela mpela. Ndimbo, ndimbo. Nimbo, nimbo. The way you shaking my baby. Nimbo, pela nimbo.
Kwende.
You are the girl whom I've never seen ya. I wanna audition. Nakondire, ginimba naresi.
Let me be switchy. Let me touch your body. You move like in nimbo. He went na tembo. When you move like a ukuru. Wagenge sabar man yabo himba dance with baby say no. Like ipono vanga vose vima iwe mali. Shake your body yeah.
Only you know brass king galis. You are the one you look over. You are the one you control.
Control. Nimbo, nimbo. The way you squeezy my baby. Nimbo. Pela ndimbo.
Kwende.
Ndimbo, ndimbo. Pela mpela mpela. Ndimbo, ndimbo.
Kwende.
Ndimbo, ndimbo. The way you shaking my baby. Ndimbo, pela ndimbo.
Kwende.
Actually.